nɔnɔmetata wuievelia. Yesu le mɔwo ƒe aƒeme. Ƒe geɖe le Samuel megbe la, Yesu nye ɖevi sue le Israel. Maria enye dada, ke mawu enye fofoa. Eyi si me Yesu xɔ ƒe wuieve la, eyi Yerusalem kple Maria kpakple Yosef. Yesu bu, Maria kple Yosef dii vevie. Le ŋkeke tɔ megbe la, wokpɔe le mawu ƒe aƒeme. Enɔ nu ƒom kple Yuda nufialawo tso mawu ŋuti. Maria gblɔ nɛ bena, mieti di ŋutɔ henɔ di wom, gake Yesu gblɔ bena, ele nam be manɔ fofonye ƒe aƒeme. Esime Yesu nye ɖevi abe Samuel ene la, enya bena yeva xexea me be yeasubɔ mawu. Yesu va bena yeakplɔ amewo katã atrɔ ava mawu gbɔe, elabena mawue nye fia vavãtɔ kple ame sia me kplɔla.